Omukago ogwa Bulaaya ne Minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo batongozza enkola egendereddwamu okukwasizaako amatendekero aga waggulu okutuukiriza ennambika y'ebisomesebwa abayizi empya. Omusasi waffe Joel Odungu Davis Kabitwe.
Gavumenti yalagira nti mwaka 2027 we gunaatuukira nga ssettendekero n'amatendekero aga waggulu gonna gamaze okukyusa ebisomesebwa byago okuva mu nkola ey'okusomesa obusomesa amagezi okudda mu nkola eya competent based ey'omwana ky'asobola okukwatako. Mu mbeera eyo, ssettendekero ezimu ziriko obuvujjirizi bwe zifunye obusoba mu buwumbi buna obwa ssente za Uganda okuva mu mukago gwa Bulaaya era nga aba National Council of Higher Education ne Minisitule y'ebyenjigiriza enteekateeka eno bagitongozza ng'etuumiddwa Proliferation of Local Expertise in Development of Green Growth Economy Pledge okulaba nti amatendekero gasomesa abayizi ebibasaanidde okufuna. Omuteesesa omukulu Minisitule y'ebyenjigiriza Dr. Fedrice Tulyagyenda agambye nti ekikulu kyakulaba nti abaana bafuluma nga balina obukugu obusaanidde.
So that they deliver in a competence-based manner and for all universities and for all courses, not only agriculture and practical courses, but even social science and so on. And this requires that they actually integrate practical work in all these lecturers, going out to the communities, learning from the very ground and coming and applying it in the knowledge they are acquiring in the lecture room.
Professor Mary Kwakol, Senkulu ekitongole ekya National Council of Higher Education ekigezesa amatendekero aga waggulu n'okugalondoola agamba nti essira ku mulundi guno liteereddwa nnyo ku masomo ag'ebyobulimi n'obulambuzi.
Ensi yaffe kati bw'etambula, egyo gy'egimu ku misingi gavumenti gy'eteeseeko essira. Ffenga aba National Council of Higher Education, ekimu ku bigendererwa byaffe kwe kulaba nti bye tukola bigoberera ebiganyula ensi yaffe okwekulaakulanya. Ate agriculture ne tourism by'ebimu ku ebyo gavumenti by'eteeseeko essira. Ate nga bwe mumanyi, nsi yaffe ya bulimi ng'ekyo kye tulina okusookerako.
Ssettendekero ezigenda okusooka okuganyula mu nteekateeka eno kwe kuli eya Mountains of the Moon University, Uganda Matters University, Guli University, Bukala Agricultural College n'endala. Era Professor Pius La Chang, Vice Chancellor wa Mountains of the Moon, agambye nti enteekateeka eno ya kuyamba nnyo abayizi. Kura CBS FM, Dungu Davis Joe, Ekyambogo.